Canvas Records.
Kwanza kijitolea manguo sidai. Ile njia imepitiwa ndo size. Size yangu ni kafupi ka 9 inchi toche kwa map design. Ninyadundo kana dunda kichapni. Nikuperozi niumize tumaini. Nakupa jina we na mission grinder. Juna kumaini na mission grinder. Ninyadundo kana dunda kichapni. Nikuperozi niumize tumaini. Nakupa jina we na mission grinder. Juna kumaini na mission grinder.
Sidong pon it. Giddy up na ride kama pony mi say sidong pon it. Break back na nadai siko sorry. Alakazim. Natoka na bazu na rudi home na Ben 10. Language music ya ni maweng. Mwaga yures wane kasta kuge. Madahi roads na hajai reform. Pepeta, piga times 2. Madahi roads na hajai reform.
Ninyadundo kana dunda kichapni. Nikuperozi niumize tumaini. Nakupa jina we na mission grinder. Juna kumaini na mission grinder. Ninyadundo kana dunda kichapni. Nikuperozi niumize tumaini. Nakupa jina we na mission grinder. Juna kumaini na mission grinder. Piga magoti unipati ya santi. Nanyonya sana kushinda pikino anti. Mpigwa shtika na mon msamiati. Hakuna kuchesa, hakuna masharubati. Usema kunjanisha kiuno na upandishe. Steam na ukatishe, maini nja imalize saizi. Nasema dryland, mwe kinyasha tunnel. Red flag kachinuka kaoge. Palipo kupe sipo nilipo kugrind. Ipo kazi palipo mimi na palipo mi life. Napenda njeri ukipa malipo 5.
Kwanza kijitolea manguo sidai. Ile njia imepitiwa ndo size. Size yangu ni kafupi ka 9 inchi toche kwa map design. Ninyadundo kana dunda kichapni. Nikuperozi niumize tumaini. Nakupa jina we na mission grinder. Juna kumaini na mission grinder. Ninyadundo kana dunda kichapni. Nikuperozi niumize tumaini. Nakupa jina we na mission grinder. Juna kumaini na mission grinder.